Imibuzo evela kubafundi. Lithini iBhayibheli ngokwenza izifungo? Isifungo sichazwa ngokuthi isithembiso esiqotho noma isimemezelo esenziwayo ukuze kugcwaliswe isivumelwano, ngokuvamile esenziwa phambi kaNkulunkulu. Singase sishiwo ngomlomo noma sibhalwe phansi. Abanye bangase bacabanga ukuthi akulungile ukwenza izifungo ngenxa yokuthi uJesu wathi, "Ningafungi inhlobo. Izwi lenu linguyebo, malisho uyebo. Ucha wenu, asho ucha. Ngoba okungale kwalokhu kuvela komubi." Matthew 5:33-37. Yiqiniso. UJesu wayazi ukuthi kunezifungo okwakufanele zenziwe ngokuvumelana nomthetho kaMose, nokuthi izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile zazizenzile izifungo. Wayazi nokuthi ngisho noJehova ngokwakhe wayezenzile izifungo. Ngakho uJesu wayengasho neze ukuthi kwakungafanele senze isifungo. Kunalokho, wayexwayisa ngokwenza izifungo ezingabalulekile noma ezingasho lutho. Kufanele sikubheke njengenkonzo engcwele ukufeza esikushoyo. Kumelwe sikwenze esikushoyo. Ngakho yini okufanele uyenze uma ucela ukuba ufunge? Okokuqala, qiniseka ukuthi uzokwazi ukukwenza lokho okufungelayo. Uma ungaqiniseki, kuhle ungasenzi inhlobo isifungo. Izwi likaNkulunkulu liyaxwayisa. Kungcono ungasenzi isifungo kunokwenza isifungo kodwa ungasifezi. Umshumayeli 5:5. Okwesibili, cabanga ngezimiso ezingokombhalo ezikhuluma ngaleso sifungo bese wenza ngokuvumelana nonembeza wakho oqeqeshiwe. Yiziphi ezinye zalezo zimiso ezingokombhalo? Ezinye izifungo aziphikisani nentando kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ofakazi bakaJehova benza izifungo lapho beshada. Umakoti nomkhwenyana benza izifungo phambi kaNkulunkulu nofakazi. Bathembise ukuthanda, ukwazisa, nokuhlonipha omunye nomunye, nokuthi lokho bayokwenza uma nje bobabili besaphila. Abanye bangase bangawasho njengoba enjalo lamazwi lapho beshada. Noma kunjalo, basuke benze isifungo phambi kaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, kuye kuthiwe sebeyindoda nomfazi, futhi umshado wabo usuyisibopho saphakade. Leli lungiselelo liyafaneleka futhi livumelana nentando kaNkulunkulu. Ezinye izifungo ziphikisana nentando kaNkulunkulu. UmKristu weqiniso ngeke enze isifungo sokulwela izwe lakhe empini noma sokuphika ukholo lwakhe kuNkulunkulu. Ukwenza kanjalo kuyobe kuwukwephula imithetho kaNkulunkulu. AmaKristu akufanele abe yingxenye yezwe, ngakho akufanele singene ezindabeni nasezimpikiswaneni zalo. Ezinye izifungo zishiyelwa kunembeza. Ngezinye izikhathi, kungase kudingeke sisihlolisise isifungo ngokuvumelana neseluleko sikaJesu sokubuyisela izinto zikaKhesari kuKhesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ake sithi umKristu ufake isicelo sokuba yisakhamuzi, noma isicelo sencwadi yokungena kwelinye izwe. Bese thola ukuthi kufanele enze isifungo sokwethembeka. Uma kulelo zwe isifungo esinjalo sisho ukwenza ngendlela engavumelani nemithetho kaNkulunkulu, unembeza wakho oqeqeshwe iBhayibheli ngeke umvumele ukuba senze leso sifungo. Nokho, uhulumeni ungase umvumele ukuba shintshe amazwi esifungo ukuze avumelane nonembeza wakhe. Ukwenza isifungo sokwethembeka esishintshiwe kungase kuvumelane nesimiso esitholakala kwabaseRoma 13:1 esithi wonke umuntu makazithobe emagunyeni aphakeme. Ngakho umKristu angasanqume ukuthi akukubi ukufunga ukwenza into uNkulunkulu ayivumelayo kakade. Unembeza ungasiza nalapho ucelwa ukuba usebenzise into ethile noma wenze isenzo esithile lapho wenza isifungo. AmaRoma namaSkithi asendulo ayesebenzisa izinkemba zawo lapho enza isifungo, acela amandla kuNkulunkulu wembi ukuze azibonakalise ukuthi athembekile. AmaGreki ayephakamisa isandla lapho enza isifungo. Ngokwenza kanjalo, ayeqaphela ukuthi kunomuntu waphezulu owayekuzwa lokho kwakushiwo, ekubona nokwakwenziwa, futhi abantu babelandisa kuye. Iqiniso, inceku kaJehova ngeke yenze isifungo isebenzisa noma yiluphi uphawu lwesizwe oluhlobene nenkolo yamanga. Kodwa kuthiwani uma inkantolo yomthetho ikucela ukuba ubeke isandla phezu kweBhayibheli, ufunge ukuthi uzonikeza ubufakazi obuyiqiniso? Uma kunjalo, ungasunquma ukukwenza lokho, ngoba imbhali yakhuluma ngabaqotho abenza isenzo esithile lapho befunga. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma wenza isifungo esinjalo, usukufunga phambi kaNkulunkulu ukuthi uzokhuluma iqiniso. Kudingeka ukulungela ukuyiphendula ngobuqotho yonke imibuzo ongasubuzwe yona. Izimiso zeBhayibheli ongazicabangela. Matthew 5:37. Izwi lenu elinguyebo, malisho uyebo. Ucha wenu, asho ucha. John 15:19. Aniyoni ingxenye yezwe. Deuteronomy 5:9. UJehova uNkulunkulu wakho ufuna abantu bazinikele kuye kuphela. Roma 13:1. Zithobeni emagunyeni aphakeme. Luka 20:25. Buyiselani izinto zikaKesari kuKesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Eyokuqala Petro 2:12. Gcinani ukuziphatha kwenu kukuhle phakathi kwezizwe, ukuze zizibonele imisebenzi yenu emihle. Ngenxa yokuthi buyigugu ubuhlobo bethu noJehova, kufanele sisicabangele ngomthandazo noma isiphi isifungo esicelwa ukuba sisenze. Siqiniseke ngokuthi asiwulimazi unembeza wethu, noma asizephuli izimiso zeBhayibheli. Uma ukhetha ukwenza isifungo, kumelwe uqiniseke ukuthi uyasigcina. Sesiphelile isihloko.